See, Gianna. See, Spencer aboard. Yeah. Mm-hmm. Chipongwe ngatandale abale mpimo nandi wawa kuti chikondichi njapakale kanontawi kupita chitereni chikondi chatu kanontawi kupita ikutonzedwa ndi anthu koma musapusitsike makolo musanamizike chifukwa chikondi chikagopoda Zasegula, zasegula, zasegula yeah, yeah. Wina kakokoda Zasegula, zasegula, zasegula yeah, 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 yeah. Ine, 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 zasegula Ine, 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 zasegula Ine, 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 zasegula Mulavu inda, sichinda, zikwila Tawi zonse kukalelo pilila Zonse chabe siku disonisia I've been here before, hurt before, left before yeah. Agamala nkula Etingata la fula moto Akandika ngamo ni duda Nungata ni chola mkono Koma Musa pusitike magolo Musa na mizike chifuka Zasegula, yeah, yeah. Wina kagokoda, zasegula, zasegula, zasegula.